Namhlanje ngibuye endlini ngisayovuka ichizwe. Awilili, awululu. Hey, khona le nto engithanda ekuseni.
Khona le nto engivusa ebusuku.
Yo, ichizwe mina, ayovuka ichizwe. Awululu,
hey,
namhlanje ngibuye endlini ngisayovuka ichizwe. Awulili, awululu, hey, khona le nto engithanda ekuseni.
Khona le nto engivusa ebusuku.
Yo, ichizwe mina, ayovuka ichizwe.
Hey,
ayo, ichizwe. Yo,